missing you. When I never really sleeping too. My siku was thinking about you. Uchita sabatu lo. Mama kuna na wanzako. Mama kuseka wanzako. Ati mwamuna wako. Anakutaba. Baby kumune firamba. Wila kwa tobu landa. Kumbuka vipangano. I'm on my way baby. Mano nungushira.
Wherever you want, Deisa Kalatanga samo matete ndesa. So apanga tulivu nsenga na tupanga pono mulomo, yeah. Shipikisha fechila ni nomba linefenishi na ponena. Wanna see you dance to my song. Muchitenge na ngula muli thong. Ish, chinde ambone ko pepepe Mr. Baila, endesha waila.
Pano ndi mushira, hold on.